walaal uu gabadha dhimay labada gabdhood dhintay waxaa la kala dhihi jiray Amaal Maxamed iyo Aniise Maxamed. Waa isku dhalashay, laba gabdhood isku dhalashay, xiga iyo hooyeen. Waxaa weyn Amaal baa weyneyd, sidaan warar ku hayana baabuurka iyadaa waday. Takana walaasheed bay ahayd oo waxay u badan tahay inay fadhida kursiga kale ee baasajarka hore. Gabadha kale Aamina Maxamed baa la yidhaahdaa, iyadu waxay fadhiday gadaal bay fadhiday. Gabadhaas waa nooshahay cusbitaalka ima taallaa, adigu waa dhaawac xagga madaxay dhaawac ka gaaray. Dee xaaladdu saasay u dhacday. Gabdhaha sidaa warka aan ku helay waxay dhinteen adigu waqti dambe. Marka hablahaasu kulley siday ugu maqaalaa reer guri bay soo booqdeen, ay adigu saaxiib ahaayeen, caruurta meel ku soo wada koreen. Marka way ka soo hoyanayeen saddex gabdhooda walaalay ahaayeen oo adigu isku dhalashada sheegay. Dee saaka unbaa geeridiisa gareeda naloo sheegay, shil bay galeen. Qaabkii shilka u dhacay iyo siduu ahaa iyo kama siin karo war sugan, sababtoo anaga boliiskii wax hadeerto markaa uu nala wadaagay oo information oo qaabkii wax u dhacay may jirin. Meeshana maanaan joogin.